Blog Talk Radio.
Mukerekezo 2020 igihugu kizaba gifite amashanyarazi ahagije, nyamara dukeya duhari kudusaranganya n'iy'amazi make yaharirwa imfizi. Ugasanga mu mavuriro hirya no hino mu gihugu ababyeyi babyarizwa kudutadowa twa peteroli, mu gihe kuri muhazi inka za Semuhanuka zikamwa zimurikiwe amashanyarazi atemerewe no kubura n'isegonda na rimwe. Semuhanuka mu kinyoma cye ati ubuvuzi bw'u Rwanda uzaba ari igitangaza n'abanyamahanga baza kwivuza mu Rwanda. Wagira mu bitaro bikuru bya kaminuza ugasanga abarwayi basangiye agatanda ka santimetero baryamye muzungu wa yine, abarwayi bakarushaho guhuhuka.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba viziyo yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza amajyambere y'ibitangaza, u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire.
Muri iyo viziyo 2020 ati ubukeneye tuzaba twarabucogoje, nyamara mu myaka ibarirwa ku mitwe y'intoki dusigaje ngo tugere muri 2020 bwaki yongeye gutongora mu bibondo by'u Rwanda. Injyajyari cyangwa se injyamugambi zimwe benshi bita imbunja ziravuza ubuhuha hirya no hino mu biturage, niyo Singapuru ya Semuhanuka.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba viziyo yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza amajyambere y'ibitangaza, u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire.
Muri iyo viziyo, muri iyo viziyo yubaka kapitalizimu ya kinyamaswa, umuturage uhawe akabwana k'ingurube akumvishwa ko yateye imbere kabaye, nyamara abategetsi batunze ubushyo bw'inzungu bakaganya bavuga ko zidahagije, bakaganya bavuga ko zidahagije.
Viziyo yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza amajyambere y'ibitangaza, u Rwanda zaruhindura Singapuru ya Afurika, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire, none viziyo ibaye nk'imwe ya Zaire.
Muri iyo viziyo 2020 Semuhanuka yizeza Abanyarwanda uburezi bwa bose, nyamara amahano ari kubera mu burezi bw'u Rwanda ikizavamo ni ukugitega n'amaboko yombi. Imiryango yitwa ko yifashije kubera gutera icyizere ireme ry'uburezi mu Rwanda, ugasanga irohereza abana b'incuke kwiga mu mashuri abanza yo mu gihugu cya Uganda. Ni mu gihe ariko kuko usanga abana b'agatsiko kuva mu biburamwaka biga mu mashuri ahenze iyo za Amerika no mu Burayi, naho mwene ngofero aryanitse hirya no hino arushanya kwayura na mwarimu we ngiyo Singapore ya Semuhanuka.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba vizio ya kujijisha Abanyarwanda, abizeza majyambere ibitangaza, u Rwanda za Ruhinura Singapore ya Afurika. None vizio ibaye nk'imwe ya Zaire, none vizio ibaye nk'imwe ya Zaire.
Muri iyo vizio y'2020 Semuhanuka akanyaga abaturage ibishanga byajyaga bibagoboka mu gihe cy'impeshyi, yarangiza akabigabiza agatsiko bakabishyiramo inzuri zabo z'amafirizone, umuturage akiyicira isazi mu maso ariko akaruca akarumira ngo abone bwacya kabiri, aho kugira ngo atabwe mu gihome cyangwa asacibwe umutwe.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba vizio yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza majyambere ibitangaza, u Rwanda za Ruhinura Singapore ya Afurika. None vizio ibaye nk'imwe ya Zaire, none vizio ibaye nk'imwe ya Zaire.
Semuhanuka agatumiza amanama mpuzamahanga i Kigali, igihugu kikatangira akayabo, ubwo mayibobo zikahabonera akaga, bakazihiga bukware, bakazidanangira, ababyeyi bizunguriza imineke navuga ku dutebo, pandagari zikabayora kugira ngo umuzungu abone ko Kigali ishashagirana. Nyamara umuzungu we si igicucu, kuko azi neza ko ibishashagirana byose atari zahabu, akaba ariyo mpamvu abashoramari benshi bagenda muti wa merezayo. Semuhanuka agategereza ko bazagaruka, amaso agahera mu kirere, mu gitondo akajya i Burayi, ab'i Burayi bamutera umugongo bugacya akerekeza muri Aziya, ariko byose ugasanga ni ukuvomera mu rutete.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba vizio yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza majyambere ibitangaza, u Rwanda za Ruhinura Singapore ya Afurika. None vizio ibaye nk'imwe ya Zaire, none vizio ibaye nk'imwe ya Zaire.
Ibyirere niwe wabivuze neza ngo ikinyoma iyo gisubiyemo kenshi abantu bagereho bakagifata nk'ukuri. Ngiyo politike Semuhanuka yahisemo kwirirwa abeshya Abanyarwanda ko bafitiye icyerekezo nyamara kidafite aho kiteze kubageza. Ni mu gihe kandi kuko Abanyarwanda benshi bamaze kumutahura, ya mvugo ya Abraham Lincoln, ushobora kubeshya abantu bakeya mu bihe byose, ushobora kubeshya abantu bose mu bihe gitoya, ariko ntushobora kubeshya abantu bose mu bihe byose. Abibwiraga yuko Semuhanuka azahindura u Rwanda Singapore ya Afurika, muzamera nka wa wundi wategereje kuzabona imbwa yameze amahembe.
Semuhanuka, Semuhanuka, ahimba vizio yo kujijisha Abanyarwanda, abizeza majyambere ibitangaza, u Rwanda za Ruhinura Singapore ya Afurika. None vizio ibaye nk'imwe ya Zaire, none vizio ibaye nk'imwe ya Zaire.
Arakoze Sankara ati Semuhanuka abizeza amajyambere y'igitangaza, amajyambere y'igitangaza bigenda bigaragarira buri wese ko nyuma y'imyaka 17 vision 2020 itangiye, Abanyarwanda badasiba gusubira inyuma n'u Rwanda mu bukungu bwarwo bikaba bigaragarira buri wese ushaka kureba yuko naho nta kigenda nk'uko tudahwema kubivuga. Ata majyambere y'igitangaza, mu gihe vizio ya 2020 igiye kurangira mwabonye uko yagerageje guhirika ikibuye ngo cya vizio ya 2050 tukabyamagana cyane munino mise nkaba mbone cyakora basa n'abatwumvise batagikinisha kubivuga mu gihe vizio ya 2020 ari akaga ku Banyarwanda ubu ngubu babaye batuje gatoya ariko nibongera tuzongera tubamagane amajyambere wundi ajyana n'igenamigambi rinoze kandi ingengo y'imari mu y'igihugu iri mu rwego rw'igenamigambi rinoze iyo iyo ngengo y'imari hamye n'ibikorwa birebana n'igenamigambi ry'igihe kirekire nk'iyo vizio ya 2020 cyangwa se ibikorwa gahunda yo mu gihe gicitse nka ziriya za EDPRES tour ya gahunda mbaturabukungu ibyo byose birashoboka ariko byose bihera ku iyo ngengo y'imari iteguye neza ingengo y'imari ishyirwa mu bikorwa neza ku buryo bunoze radi ihurijwe iryihuye nyarwanda rishya New RNC ivugira i Washington DC dufite saa 10:41 isaha z'amanywa isaha za Washington DC saa 4:41 z'ijoro isaha za Kigali Buseri na Paris turi kwa gatatu tariki ya 26 Mata ukwezi kwa kane mwaka 2017 kuri uno munsi udasanzwe no kuri ino saha idasanzwe tugiye kubagezaho ikiganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage ikiganiro mutari muherutse kugezwaho mu by'ukuri aha tukaba twongeye rwose kwisegura ku bakunzi b'icyo kiganiro uno munsi nateguye kubaganiriza ku kibazo cy'ishyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari y'umwaka wa 2016-2017 umwaka w'ingengo y'imari ushigaje gusa amezi abiri ngo urangire uwo mwaka w'ingengo y'imari uzarangira ngibutse tariki ya 30 Kamena umwaka uno mwaka turimo no kuba mu mezi abiri nyine buke rwose tariki ya mbere Nyakanga hatangira ingengo nshya ya 2017-2018 nk'uko mushobora kubisoma ku rubuga rwa radiyo ihuriro kino kiganiro na gihaye inyito ubukungu ingengo y'imari 2016-2017 kimwe mu bimenyetso by'umuteremuko wa leta y'agatsiko muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe kandi ndabashuhuje nongeye kubasuhuza tugiye rero gutangira kino kiganiro nibutsa ikiganiro tuheruka kubagezaho ubushize hashize rwose igihe kinini hari tariki ya 18/3 ikiganiro twari twise umwaka 2016 wanyuze no kuvuga ko washimishije Minecofin Minisiteri y'Igenamigambi ya Leta na Kagame ubwe ukurikije amagambo bavuze mu mpera z'uwo mwaka ariko Banki Nkuru y'Igihugu yo hadashize rwose hashize ibyumweru bibiri gusa abandi bavuze ko ubukungu bwari bumeze neza muri uwo mwaka Banki Nkuru y'Igihugu ivuga ko ubukungu bwazamutse mu rwego ruciriritse rwa 5.9% ariko ko hariho ibibazo ni ute rero ko tariki ya 15 nk'uko nabivuze muri icyo kiganiro tariki ya 15 z'ukwa gatatu 2017 Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi ifatanyije n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda ibyo bigo byombi byatangaje ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutseho 5.9% mu gihe intego yari 6%. Ministre Kave Gatete yongeyeho ko ubukungu muri 2016 bwagenze neza. Uwo munsi nanone tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2016 mu gutangiza inama y'umushyikirano ya 14 Perezida Kagame nawe yari yemeje ko ubukungu bw'u Rwanda buhagaze neza nkaho mu ntangiriro y'ijambo rye yagize ati nk'uko biri mu nshingano zanjye ndagira ngo mbabwire ko igihugu cyacu gihagaze neza u Rwanda ruhagaze neza kuko hari ibipimo bibyerekana kandi n'ibyo twanyuzemo mu myaka ishize birabigaragaza byerekana ko rwose Kagame by'ukuri asa n'utaba mu Rwanda kandi koko kenshi aba yagiye kuzerera ibyo bavuga rero ntaho biba bihuriye na gato niyo mibare birumvikana ko ibari imihimbano nkuko tudahema kwivuga. Nyuma rero y'ijambo rya Perezida Kagame bwakiye twongera gushimangira nkuko bisanzwe bwakiye twongera gushimangira ku bukungu bumeze nabi, ku bukungu bw'u Rwanda bumeze nabi mu nzego zabwo zose, kandi ko ibihe biri imbere bizarushaho kuba bibi. Icyo gihe rwose twarabyibukije tudoma agatoki no kuri izo mvugo zivuguruzanya z'inzego za leta y'agatsiko, twerekana ko n'uwo mubare wa 5.9% ku ijana ngo umuvuduko w'ubukungu udafite ishingiro. Twakomeje tunibutsa ko intego ya IDPRS ya kabiri, gahunda mbaturabukungu ya kabiri, yatangiye mu mwaka wa 2013 ikaba izarangira mu mwaka utaha wa 2018. Kw'intego y'umuvuduko w'ubukungu yari 11.5%, 11.5% ku ijana buri mwaka. Hagombaga ko ubukungu bw'u Rwanda buzamukaho 11.5%, ni ukuvuga guhera mu mwaka wa 2013 bikageza mu mwaka wa 2018, umwaka nyine iyo gahunda mbaturabukungu ya kabiri izarangiraho. Kuvuga rero guhimba 5.9%, warangiza ukavuga ko ari byiza, urumva ko hari byo kwamaganwa kuko twarabyamaganye. Bwakeye hashize icyumweru kimwe, hashize na kwa mezi make, tariki ya 22 z'ukwezi kwa 3, 2017, Banki Nkuru BNR yemeza ko umwaka wa 2016 utabaye mwiza na busa. Numvise nongere nsubiremo Kagame mu mpera zawe yari yavuze ko umeze neza uwo munsi, na Gatete minisitiri w'igenamigambi w'imari n'igenamigambi nawe yaravuze ko ari mwiza. Ariko tugeze mu kwa 3 tariki ya 22, nuko hashize gusa amezi 3, noneho Bene ivuze ko umwaka wa 2016 utagenze neza. Hanakoze rwose citation quotation, aho guverineri wa Bene agira ati ihungabana ry'ubukungu ryatumye hari abagorwa no kwishyura inguzanyo z'amabanki. Ati hari isano rwose itaziguye hagati y'uko ubukungu bwitwara n'igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza. Aha ngaha byavuzwe rwose n'abakozi bo muri Banki Nasiyonali ya nyine iyobowe na Bwana John Rwangombwa. Benedict ihungabana ry'ubukungu ryatumye hari abagorwa no kwishyura inguzanyo z'amabanki. Iti kandi Benedict Banki Nkuru y'Igihugu iti hari isano rwose itaziguye hagati y'uko ubukungu bwitwara n'igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza. Ibyo twarabisobanuye, ariko nk'uko mubizi buri gihe iriya leta y'agatsiko ibeshya rwose nk'uko ihumeka ku mugani w'abavuga ururimi rw'Igifaransa, iba yabihinduye. Ariko rero, ariko wakanebeshya wakanagira ute, hari ibintu bigaragaza yuko ibintu bitameze neza. Harimo imigendekere y'ingengo y'imari y'igihugu, by'umwihariko ukuyishyira mu bikorwa. Iyi ngengo y'imari ishigaje amezi 2, ni ukuvuga ino ngengo y'imari ya 2016-2017 igitangira, twayivuzeho byinshi, tuvuga imiterere yayo tuzanayigarukaho kuko tugeze mu gihe cyo kuganiraho cyane, dore ko ishigaje igihe gitoya kandi hakaba hagiye gutangira n'indi. Ariko si natwe twenyine, mu kwezi gutaha rwose muzamwumva na guverinoma yivugaho ivuga ku ngengo nshya. Birumvikana inavuga n'uko indi yagenze, ariko hagati aho ngaho tugiye kureba mu kanya raporo yakozwe n'inteko ishinga amategeko ku migendekere y'ishyirwa mu bikorwa ry'ino ngengo y'imari mu turere 30 tugize u Rwanda. Ejo kuwa 2 tariki ya 25 z'ukwa 4, 2017, inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagejejweho raporo ya komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu ku ngendo yakoreye mu turere, hagamijwe kureba uko ingengo y'imari yashyizwe mu bikorwa. Iby'iyo raporo iby'iyo raporo turabitekererezwa n'ikinyamakuru igihe mu nyandiko cyasohoye uwo munsi. Ku nyito, abadepite bagaragaje impungenge ku idindira ry'imishinga y'uturere kubera ingengo y'imari. Iyo nyito ubwayo irasobanura uko ibintu bimeze. Abadepite bagaragaje impungenge ku idindira ry'imishinga y'uturere kubera ingengo y'imari. Ingengo y'imari ni igikorwa cy'iterambere, ni igikoresho cy'iterambere nk'uko na Minisiteri ishinzwe imari n'igenamigambi inashinzwe iyo ngengo y'imari ikunze kuvuga iti ingengo y'imari ni igikorwa cy'iterambere. Iyo rero itameze neza hakabaho idindira ry'imishinga, birumvikana ko iterambere kuko rishingira kuri iyo mishinga riba ritameze neza. Ibije mu by'ukuri byunganira ibyo twavuze tuvuguruza Kagame, tuvuguruza na Ministre Gatete, bavuga ngo bimeze neza kandi bimeze nabi. Ibi nabyo byaba badepite bavuga, BNR nayo yabishimangiye mu by'ukuri nk'uko tumaze kubivuga hashize ukwezi ivuga iti ihungabana ry'ubukungu ryatumye hari abagorwa no kwishyura inguzanyo z'amabanki, iti kandi hari isano rwose itaziguye hagati y'uko ubukungu bwitwara n'igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza. Kutagenda neza k'ubukungu rero burya hari henshi umuntu abirebera harimo muri iryo shyirwa mu bikorwa ry'ingengo y'imari, ariko hari n'uko byifashe mu mabanki, ukuntu amabanki afite icyizere agatanga inguzanyo kandi akishyurwa neza, bityo cya gipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza kikagenda kigabanuka kikaba hasi nk'uko nyine byifuzwa. Iyo kizamuka biba bivuga ku bukungu bumeze nabi, kuko haba hari isano, kuko hari isano zitaziguye hagati y'uko ubukungu bwitwara n'igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza. Ibyo bintu nasabye ko rwose bakunda kino kiganiro babifata, hari isano itaziguye, hari correlation hagati y'ubukungu uko bwitwaye n'igipimo cy'inguzanyo zitishyurwa neza. Niko rero bishimangiwe n'inyandiko tumaze kubasomera inyito yayo. Abadepite bagaragaje impungenge ku idindira ry'imishinga y'uturere kubera ingengo y'imari, nyine biteye impungenge. Muri iyo nyandiko iragira iti birumvikana bikura muri iyo raporo yakozwe na n'inteko ishinga amategeko. Iyo nyandiko iragira iti ingengo y'imari isanzwe yakoreshejwe ku kigero cya 55%, naho igenerwa ibikorwa by'iterambere ikoreshwa ku kigero cya 34.7%, mu gihe ingengo y'imari muri rusange yakoreshejwe ku mpuzandengo ya 46%. Muri rusange munsi ya 50% nk'uko twatangiye 46%, kandi dushigaje amezi abiri ngo ingengo y'imari irangire. Murumva rero ko iyo bitatunganye biba bifite aho bituruka, biba bifite bituruka nyine kuri ubwo bukungu bwagenze nabi. Ibyo ni ikibishimangira, kibyerekana, gishimangira ibyo tutahwemye kuvuga ku bukungu butameze neza. Ibi biragaragara nyine muri iryo shyirwa ry'ibikorwa by'ingengo y'imari, aho ari 46% mu turere 30 tugize igihugu impuzandengo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Raporo itanga zimwe mu mpamvu zatumye imishinga y'uturere idindira. Harimo nk'icyuho mu gukoresha ingengo y'imari, abafatanyabikorwa batinda kohereza amafaranga baba baremeye, buri wese yumvise ko ari imfashanyo, ibigo bituzuza inshingano zabyo zo korohereza uturere amafaranga twagenewe, urutonde rw'abasoreshwa rutanoze. Ngari holding nyine ni ikintu cy'umuheno nka ya myobo y'ifuku n'isiha. Iyo ngari holding ni ikintu ngo kigenga, ariko mu by'ukuri umuntu wese ahita abona ko ari ikintu cya RPF cya cyama bahaye ubushobozi bwo gufata imisoro bwo gusoresha mu giturage kikaba ari nacyo cya kindi mwabonye kirwa gisoresha n'imbeba bashoye muri mu masoko n'andi matungo n'andi matungo kimwe n'ibihingwa by'abaturage bajyanye mu isoko byagiye bitera imvururu hirya no hino mu masoko nkaya za Kamonyi nk'uko twabibonye ndetse n'andi masoko bityo hamwe na hamwe bakaba baratangiye ngo nka za Kamonyi ngo kureka gusoresha ibihingwa n'amatungo abaturage biyororeye cyangwa se ibihingwa basaruye mbere kose umuntu akaba yakwibaza atese ati kuki ibyo byose byakorwaga iyo myaka yose bambura abaturage mu gihe hari itegeko nzashaka kanya nzavuga nimero yabyo itegeko rya perezida arete presidentielle ivuga yuko bibujijwe gusoresha amatungo bibujijwe gusoresha n'umusaruro w'ibihingwa abaturage biyejereje iyo bijyanye ku isoko ariko rero Kagame asinya itegeko yarangiza kohereza nyine abo bajura be bo muri Zangari Holding bakajya kuturumbanya abaturage kubakenesha cyane bakabakama uduke bafite bityo ubukene bugakomeza kwiyongera ikaba ari nayo mpamvu nyine iyo ubukene bwiyongereye birumvikana n'ubucuruzi buragwa imisoro nayo ikagwa n'imishinga nyine birumvikana ibishingiye igice kimwe ku mafaranga ava mu misoro iyo mishinga nayo ikadindira mu yandi magambo rero ubujura bwa leta y'agatsiko buri mu bitera izo ngorane zo kubona amafaranga yo kugira ngo imishinga yateganyijwe mu turere ibashe gusozwa uko yateganyijwe turarebera hamwe muri kino kiganiro zimwe mu mpamvu zitavugwa n'iyo raporo zitera iyo mishinga y'uturere kudindira ahamaze kubasomera impamvu zatanzwe na raporo y'abadepite ariko turi burebe hamwe na zimwe mu mpamvu zitavugwa n'iyo raporo ziteye iyo mishinga y'uturere kudindira zimwe mu mpamvu zitavugwa n'iyo raporo turi burebere hamwe buri wese yazumva ndetse natangiye kuzikomozaho n'ubwo bujura bw'izo za Ngari Holding nabivuze ariko ndi utange n'izindi mu kiganiro cya nako mu gice cya kabiri cya kino kiganiro maze kuba ko turebe muri izo mpamvu turebe izo mpamvu zitavugwa n'iyo raporo ziteri iyo mishinga y'uturere kudindira nari natangiye no kuzikomuza ubwo atari ko turaza kuzireba ku buryo burambuye kurushaho ariko turi urebe nanone zimwe mu ngaruka zizakururwa n'idindira ry'imishinga mu turere niba imishinga idindiye mu turere buri wese arumva ngira ngo nabyo mbe mbivuze imishinga yaradindiye muri uno mwaka w'ingengo y'imari nk'uko bigaragara kuko ingengo y'imari igenerwa ibikorwa by'iterambere yakoreshejwe kugeza mu kwezi kwa kabiri gushize ku kigero cya 34.7% ni kiri hasi cyane muri ayo mezi abiri akurikiyeho nubwo harimo kugerageza kubeshya ntabwo bazabasha kugera no kuri 50% mu by'ukuri muri amezi abiri asigaye kuko ntabwo imishinga kuyishyira mu bikorwa ari ikintu umuntu arota amafaranga yaza ngo ngibi bigiye bishye bijya mu bikorwa ni ibintu bifata igihe kinini igihe cyangombwa nyine n'impamvu umwaka nyine biba bigomba gukorwa kuri uwo mwaka imishinga myinshi bigomba gukorwa kuri uwo mwaka wose ntabwo uvuga ngo ngiye kuyihatira ngiye kuyagasira ngiye kuyihutisha ku kwezi cyangwa ku mezi abiri cyane cyane ko n'ayo mafaranga muri ayo mezi abiri nubwo bavuga ngo abantu benshi basura ngo basura ku munota wa nyuma niko bagerageje gusobanura ariko ntabwo bifasha mu ngingo ya gatatu nituba dufite igihe turaza kuganira ku yindi nyandiko igira iti gutakaza agaciro kw'ifaranga biri mu byatumye inyungu ya Bralirwa imanukaho 83% mu mwaka wa 2016 gutakaza agaciro kw'ifaranga mu byatumye inyungu ya Bralirwa imanukaho 83% mu mwaka w'2016. Ni inyandiko y'umuseke yasohotse ejo bundi tariki ya 24 z'uku kwa kane turimo, mu bintu turi bubasesengurire turerekanamo aho bihuriye n'ikibazo cy'ingengo y'imari 2016-2017. Iyo nyandiko binyuze mu mvugo y'abayobozi ba Bralirwa basobanuye nyine impamvu inyungu ya Bralirwa yamanutseho 83% ni ikintu gikomeye cyane. Basobanuye impamvu, imwe muri izo mpamvu nyamukuru ni gutakaza agaciro k'ifaranga mu byatumye inyungu ya Bralirwa imanuka, gutakaza agaciro k'ifaranga. Ndaza rero kusobanura mpereye kuri ibyo bavuga, ariko wenda nongereho n'ibindi niba ngombwa. Tunarebe n'izindi mpamvu wari batanga, tunarebe n'izo batatanze, nazo tuzibabwire. Iyo rero Bralirwa imerewe nabi, Bralirwa ni ikintu mbe mbivuze kare, ni ikigo kiri ku isonga mu basoreshwa, kuko ni ikigo kuva kera cyagiye kiba ku isonga mu bitanga amafaranga menshi mu isanduku ya leta binyuze mu misoro yayo inyuranye, ibitari iyo misoro gusa yo ku rwunguko. Harimo n'imisoro buri wese buryo kufunguye icupa rya byeri ubusozi, uko ufunguye icupa rya fanta ubusozi, umuntu wese ugura fanta burya asora, umuntu wese ugura byeri arasora, n'ibindi byose bikorerwa muri Bralirwa uko bifunguye ubusore leta, kuko haba harimo amafaranga menshi cyane ahita ajya mu isanduku ya leta binyuze birumvikana muri Bralirwa. Aho rero umuntu yakumva yuko iyo Bralirwa ifite iyo nyungu yahombye ako kageni, n'amafaranga nyine nk'ayo ya leta birumvikana, abayabaye make bikanumvikanisha impamvu nyine no muri iyo ngingo y'imari harimo igihombo. Iyo bavuga bati hari amafaranga atarinjiye bihagije y'imisoro, haba arimo n'iyo ya Bralirwa. Kandi Bralirwa ni ikigo gisora cyane, nongere mbyibutse. Reka rero turebe gatoya inyandiko uko iteye. Inyandiko nababwiye, iyo nyandiko igira iti abadepite bagaragaje impungenge ku idindira ry'imishinga y'uturere kubera ingengo y'imari. Tugende tureba ibice by'iyo nyandiko tuyisesengura gatoya tuyifashisha. Inyandiko yatangira igira iti abadepite bagaragaje impungenge mu buryo ingengo y'imari igenerwa uturere iboneka n'uko ikoreshwa, nk'aho umwaka w'ingengo y'imari ya 2016-2017 wenda kurangira ariko ikaba imaze gukoreshwa munsi ya 1/2. Twabibonye ni munsi ya 1/2, 46%. Ibyo rwose twabibonye. Ni ikibazo rero gikomeye, kuko ikintu gikoreshwa munsi ya kabiri kugeza ejo bundi ariko ubu yane niko bintu kinameze, ntabwo bigomba kuba byararenze umutaru cyane. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku iterambere ry'igihugu. Inyandiko yakomeje igira iti kuri uyu wa kabiri inteko rusange y'umutwe w'abadepite yagejejweho raporo ya komisiyo y'ingengo y'imari n'umutungo by'igihugu ku ngengo yakorewe urugendo yakorewe mu turere hagamijwe kureba uko ingengo y'imari yashyizwe mu bikorwa. Aha tugiye kureba ibyo abadepite bavuze. Nka perezida w'iyo komisiyo Mukayuhi Constance Rwaka yavuze ko hari icyuho mu gukoresha ingengo y'imari n'abafatanyabikorwa batinda kohereza, twabivuze muri iriya nshamake, n'abafatanyabikorwa batinda kohereza amafaranga baba baremeye mu mishinga y'uturere bigatuma idindira. Icyuho mu gukoresha ingengo y'imari, mu yandi magambo amafaranga yategerejwe n'uturere ntabwo ayo mafaranga yageze muri utwo turere. Ngiki icyo cyuho, kuki atageze muri utwo turere? Impamvu turaza kugenda tuzivuga, ni zimwe mu mpamvu hano batavuze, ndaza kugenda nzitanga. Abafatanyabikorwa batinda kohereza amafaranga, abafatanyabikorwa mu yandi magambo mu by'ukuri ni abatanga imfashanyo n'abatanga inguzanyo. Aha rero buri wese akaba yumva impamvu Kagame amaze iminsi avuga ubona yasoza imitima, cyangwa bavuga cyane ziya za Human Rights Watch nyine ngo twaretse ibiganiro na Human Rights Watch bariya bawusiye, biba bisobanura ko ayo mahanga abakora pression abayotse igitutu leta y'agatsiko nyine haba kuri ibyo bibazo by'inguzanyo haba kuri ibyo bibazo by'imfashanyo ku mpamvu zinyuranye harimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu niyo mubonye nka busigira havuga rwose ngo Human Rights Watch iratunaniye muzi n'ukuntu nyine basanzwe bayituka ubwo baba baragerageje kugenda kwibeshya ikanga kubeshyeka ariko rero bigira ingaruka ntabwo ayo mafaranga y'abaterankunga y'abafatanyabikorwa nk'uko bavuga ni ukuvuga batanga imfashanyo n'abatanga inguzanyo ni ukuvuga biriya bihugu bikize ntabwo ayo mafaranga rero nkuko ayo mafaranga nkuko twabibabwiye aza kenshi aherekejwe na conditionalité iyo muri izo za conditionalité ni ukuvuga muri ibyo bita mananiza iyo bidatunganye hari igihe birebera hirya nyine bagakerereza bakatanga ayo mafaranga bakerewe cyangwa bakagenda bayatanga gake gake ku buryo nyine bidindiza izo za gahunda zose hari nubwo batishimira wenda n'imikorere nk'uko byagiye biba ahanatanga urugero rw'ibyabaye muri Minisiteri y'Ubuzima aho nyine amafaranga menshi yazaga y'imfashanyo yanyuraga mu miheno inyuranye binyuze kuri bariya Minisitiri Binagwaho n'abamwegereye bamwe bariyerukije barabafunga Minisitiri Binagwaho bamwigizayo ariko ibyo ari byose ibifi binini ku mugani wa Makurata ingabire ibifi binini ni ukuvuga uzirusha intambwe urusha ibisambo intambwe Kagame ubwe n'umugore we nawe umukurikiye mu ntambwe ibyo bifi binini byose n'abamusoni bariya nyine nta wowe wakozeho bityo rero bakareba bigize ariko abakoze ayo mahano bya nyabyo ntibakorweho iyi ni inyandiko iratanga n'imibare n'imibare igira iti kugeza muri Gashyantare ukwezi kwa kabiri ingengo y'imari yari iteganijwe mu turere 30 yanganaga na miliyari 436 miliyoni 615 ibihumbi 2022 n'amafaranga 30 miliyari tuvuge hafi 460 hafi 437 dufate umubare mbumbe hafi miliyari 437 muri kuri ayo ngayo yari ategerejwe habonetse gusa miliyari 226 na miliyoni 556 n'ibihumbi 137 na 987 amafaranga y'u Rwanda tubishyize ku buryo bwa mbumbe ni hafi miliyari 227 kuba rero utegereje miliyari 437 none ukabona gusa miliyari 227 murumva icyo cyuho ni kinini nicyo cyacyuho nyine bavuze nyine ko ayabonetse angana gusa na 51.9% birenze gato ubusa birenzeho gatoya nyine icya kabiri buri wese arumva yuko niba ufite umushinga wateguye none ukabona icya kabiri gusa iyo mishinga ntishobora kuzamuka twabibonye muri ya ncamake kamisubiremo ingengo y'imari isanzwe yakoreshejwe ku kigero cya 55% naho igenerwa ibikorwa by'iterambere ikoreshwa ku kigero cya 34.7% mu gihe ingengo y'imari muri rusange yakoreshejwe ku mpuzandengo ya 46%. Reka wenda batabyumva neza mbasobanurira gatoya ingengo y'imari isanzwe ni nk'iyihe ingengo y'imari isanzwe ni iriya ikoreshwa mu bikorwa bisanzwe bya leta nk'imishahara urugero rwose rukomeye ni imishahara yaba ari abakorera kuri kontaro cyangwa abakorera kuri sitati ngira ngo mwabonye hirya no hino mu gihugu yemwe si no mu turere gusa uretse ko n'umujyi ari akarere nako akarere k'umujyi w'inyuma kikiriye harimo uturere naho mwabonye ukuntu ari mu bukererwe hirya no hino mu kwishyura abakozi ba leta hana hari inyandiko nigeze gusoma bavuga ko bakozi bo muri kaminuza bari mu muri kaminuza bamaze amezi arenga abiri badahembwa mwaribonye hari nahandi nahandi mugiye mwumva ko imishahara yatinze benshi bamaze amezi abiri bategereje ndetse no mu bitaro hirya no hino. Iyo rero ni ingengo y'imari isanzwe, nicyo bita ingengo y'imari isanzwe, bisobanura yuko nyine kubera ko nyine nta kinjiye mu isanduku ya leta cyangwa hinjiyemo nyine nakosi n'ibyumbi, hari aho bitinjiye rwose namba ibyo bategereje, hari aho byinjiye ku buryo budahagije, ku buryo rero kubishyira mu bikorwa iyo ngengo y'imari isanzwe 55% gake cyane. Bisobanura bimwe mujya mwumva nyine byitinda byo kwishyura abantu imishahara yabo isanzwe kadindira rwose, bikaba bimwe bakamaze amezi abiri badahembwa. Ikibazo rero kirakomeye iyo abantu badahembwa, birumvikana ruswa irarisha akazi karadindira. Ejo rero bazavuga ngo ubukungu bw'igihugu ngo bwazamutse ngo mu kigero cya gatandatu n'irya 11 n'igice ntabwo bakinisha ngo ntakazavahe mu gihe nyine abo bakozi bamwe batakazi bakajya gushugurika cyangwa bakajya kwiyakira ruswa, bityo za serivisi zikadindira. Ejo bazavuga ngo umuvuduko w'ingengo y'imari ngo arazamutse ngo tubikesha ari amaserivisi ntayashobora kubaho ngo azazamuke mu gihe hari ikibazo nk'iki ngiki cyo guhemba abakozi no kugura andi maserivisi akenerwa kugira ngo nyine habe umusaruro amaserivisi habeho umusaruro w'amaserivisi yandi. Naho ingengo y'imari igenerwa ibikorwa by'iterambere nk'uko twabibonye nayo ngo yakoreshwe ku kigero cya 34.7%, byo rwose ni agahomamunwa. Ingengo y'imari isanzwe tubonye ko 55% irimo ya by'imishahara n'ingaruka zo kudindira nk'uko turaza kubibona, harimo n'izindi ngaruka. Ariko igenerwa ibikorwa by'iterambere harimo nka biya ibikorwa remezo n'abakora mu bikorwa bikorwa remezo, kuko nkaziya za VUP nkuko mwabibonye yego zizahura bakeneye cyane, kuko niba bakunze guhaya ako kazi ariko bakora muri ibyo bikorwa by'iterambere. Mwajya kubona rero bamara kubikora abantu babora ubundi ngo bagomba kuzahurwa ntibabishyure, nkuko mwabibonye amezi akamushira amezi menshi cyane batishyura abo bakene kandi barakoze akazi kabo muri ibyo bikorwa by'iterambere. Ariko uko iri kose nabyo kubera ko batishyura abo bakozi nyine barimo abo bakene ntibishyura ibikoresho, kuko nyine ku mpamvu zinyuranye iyo ngengo y'imari muri utwo turere twose 33 tugize igihugu, ingengo y'imari igenerwa ibikorwa by'iterambere igeze kuri 34.7%. Murumve ni ikibazo gikomeye, cyane. Ni mu gihe nyine impuzandengo ingengo y'imari muri rusange no kugufasha iyo ngengo y'imari isanzwe yakoreshwa kuri 55 imaze gukoreshwa kuri 55%, ukongeraho iyo ngengo y'imari igenerwa ibikorwa by'iterambere imaze gukoreshwa kuri 50 ku kigero cya 34.7%, ibyo byose ubiteranyije impuzandengo ni ukuvuga ingengo y'imari rusange impuzandengo yayo iba 46%, bya bindi twavuze ko biri munsi ya 50%. Izo ngengo z'imari zose uziteranije, ibyo rero ni akaga. Iyo ufite ingengo y'imari imeze gutyo uba uri mu kibazo gikomeye cyane. Ubundi ahantu hatari hari leta nyine ikora neza igira gutyo, ubwo dufite ibibazo yabari kuba bagize gutyo, ubwo dufite ibibazo bate tugiye kuzirika umukanda, ni ukuvuga ko tugiye kugabanya ibikorwa, tugiye kugabanya za depanse, bakirukana abakozi bakagira gute bakagabanya n'ingengo y'imari hirya no hino nyine kubera kubura amafaranga. Bibaho kuzirika umukanda ni ibyo ngibyo. Abandi rero bagenda bakora ibintu byo kwambura ejo umunsi bazafata ibyemezo bikwiye bizaza bimeze nabi cyane bihitane byinshi, birumvikana ibintu bimeze nabi ariko umunsi bazafata ibyemezo nyabyemezo bizaza bihitane byinshi. Depite Mukayuhi nyine uwo muperezida wa kariya kanama ako kakoze nyine iyo raporo yagize ati gukoresha ingengo y'imari ya 2016-2017 biracyari hasi. Nibyo koko biracyari hasi. ariko ibisobanuro bagiye baduha nuko bavugaga bati mu kwezi kwa gatatu nibwo tubona amafaranga menshi ku buryo bizazamuka bikagera kuri 70-80% atengwa kubera ko abanyarwanda bafite umuco wo gusora mu mpera za Werurwe. Aho murumva nyine ko ari uburyo bwo kuvuga bati nibibi ariko sibi cyane ntawamenya, baravuga ngo birashoboka ngo ko mu kwezi kwa Werurwe ayo mafaranga azaba yabonetse, bityo bityo ngo ibyo bikorwa by'iterambere nyine mu gukoresha ingengo y'imari bikazamuka bikagera muri 70-80%. Ejo bundi mwezi abiri ubwo urumva ko nkuko navuze mu kanya ari nk'ibikorwa, niyo amafaranga yaboneka ntabwo ukibishyize mu bikorwa mu by'ukuri, icyo gihe bisaba yo kubishyira mu ngengo y'imari ikurikiyeho. Iyo ndindirira akomeza kandi ikomeza ari igira ingaruka muri iryo terambere no mu muvuduko w'ubukungu bw'igihugu, birumvikana. Iri suzuma rikorwa mbere yuko niko inyandiko ikomeza ivuga, isuzuma rikorwa mbere yuko izi nzego zisaba ingengo y'imari nshya kugira ngo hamenyekane uko iyambere akoreshejwe, niba hari imyenda karere gafite cyangwa niba hari ikindi kibazo gihari. Ibibazo ni byose tumaze kubisesengura kandi ibyo batabashije kuvuga turi babwire nk'uko twabyasezeranije. Depite Mukabi yavuze ko hari umushinga w'itegeko ngo ushobora kuzoroshya uburyo abanyarwanda basora kugira ngo uturere tubashe kubona ingengo y'imari ihagije. Ingengo y'imari ihagije izava he mu bukungu bumeze nabi madamu we nta ni nka cyakibuye nahoze mvuga cyo guhereka bavuga ngo mutegereze ingengo ntuzambye viziya 2025 mu gihe ya 2024 inaniranye. Ikibazo strukturele ntabwo ari ikibazo giterwa ngo n'itegeko ritoroshye uburyo abanyarwanda basora, habe na gato. Ikibazo ni ubukungu bumeze nabi, kandi ubukungu bumeze nabi butuma nyine haboneka imisoro mikeya yinjira mu isanduku ya leta, bigatuma n'ibyo bikorwa nyine bidindira. Kimwe n'uko iryo tegeko ryo kuko ikibazo gusa si umusoro nk'uko mwabivugiye madamu Mukayuhi, mwavuze yuko ni ibibazo byo hanze, ibibazo by'amafaranga ayo yawe mwita abafatanyabikorwa, ni ukuvuga inkunga ibihugu bibafasha ndetse n'ibigo n'ibihugu bitanga imfashanyo, ni nako bitanga inguzanyo. Visi Perezida w'Umutwe w'Abadepite Mukama Abbas yavuze ko bigaragara ko hari amafaranga ibigo bya leta byagombaga kohereza mu turere, hakaba hari inzego zitayorayohereza, kandi hasiga amezi abiri ngo umwaka w'ingengo y'imari urangire. Rwose Bwana Abbas Mukama, nibyo koko hari ibigo bitayohereje ku mpamvu zinyuranye tuza kureba. Kuki ibyo bigo bigomba kohereza amafaranga mu turere nyine kugira ngo ibikorwa haba ibyo birebanwa na n'ingengo y'imari isanzwe cyangwa ingengo y'imari y'iterambere bikorwe, kuki ibyo bigo bitabyoheje mu turere? Hari impamvu nuko nabyo ubwabyo biba bitayinjije cyangwa se byanayajyanye ahandi, nk'uko tuza kubireba mu mpamvu. Hari ingeso mbi za leta z'ibitugu nka ziriya, aho usanga mu by'ukuri nubwo baba banditse ngo ingengo y'imari bimeze gutya muri buri departement, muri buri rwego rugize ubutegetsi bw'igihugu, ni usanga kenshi umudiktateri usanga kenshi umunyagitugu abikora nyine nk'aho ari mu karima ke, akavana amafaranga akakereza imishinga kuko yavanye amafaranga wenda akayajyana ahandi mu bindi bintu mu yindi departement uko ashaka, cyangwa se mu buzererezi nk'abiya nyine mubona bya Kagame akora. Visi Perezida w'Umutwe w'Abadepite yakomeje agira ati kuki izi nzego zitohereza amafaranga kandi atari ayabo? Uturere tuzabasha dute gukora kandi twaramaze kwemeza ingengo y'imari? Barabaza mu by'ukuri ibyo bazi bose bamukama na barabaza ibyo bazi ni ukuvuga byo kuvuga gusa, ariko bazi aho bipfira ibyo twasobanuye bipfira nyine muri ayo mafaranga ubwo yatinjira, kuki atinjira? Ubukungu bumeze nabi kabone n'ubwo bahimba buri gihe umuvuduko wabwo. Depite witwa Muhongayire Christine yahereye ku cyuho mu ngengo y'imari y'ibikorwa by'iterambere bango basanzwe imaze gukoreshwaho 34%, avuga ko hakenewe ingamba zihariye kuri iki kibazo. Izihe ngamba? Yagize ati mwamaze kutugaragariza ko hari imishinga itangira ikadindira indi gatangira ntikomeze, ayo mafaranga yose yakaba yinjira ikihuta n'ingengo y'imari igakoreshwa n'iyo mishinga ntidindire, kuko ijya gutangira baba bakoze inyigo igaragaza uburyo izagirira akamaro abaturage. Nibyo koko iyo mishinga bigamije kugira akamaro abaturage, ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi kibazo. Bisaba ubutegetsi bwiza, bwa buyobozi bwiza buhora bwiyogeza bwo kwa Professeur Shyaka. Nta bigaragara hano mu ngengo y'imari yo mwishyirwa by'ibikorwa y'ingengo y'imari ibintu bimeze gutya, no kuvuga ubuyobozi bwiza rwose mu by'ukuri kuba ari ukubeshya, kuba ari ukwigiza nkana. Umudepite Muhongayire Christine akomeza agira ati byarutwa n'uko dukomeza iyatangiye aho gutangira imishya. Haravuga imishinga byarutwa n'uko dukomeza iyatangiye aho gutangiza imishya, kandi hari indi yadindiye. Bose ni ukuri Madame Depite Muhongayire Christine kivuga ati byarutwa. Ejo bazavuga bati tugiye gukora ibi hari ibidindi, aho kuvuga bati dukomeze yatangiye. Ubundi byagombye mu by'ukuri kuba barafashe igihe bagakora irindi tegeko ryo kugabanya ingengo y'imari ko batabonye amafaranga. Ubundi bibaho iyo amafaranga abuze ubundi muri leta y'agatsiko mu rwego rwo kwiyemera, kenshi bakunze kuvuga ngo ingengo y'imari yiyongere, babeshya mu by'ukuri. Nta uzabona sinibuka hano n'abana nabibonye aho baterana bakavuga bati kubera nyine ibibazo by'ubukungu ingengo y'imari turayigabanyije. Byumvikana ko ibikorwa bisanzwe bidindira, ndetse hakazamo no kuba bakwirukana abakozi nyine mu rwego rwo kuzirika umukanda, noneho hagahagarara n'ibikorwa nyine by'iterambere byari biteganyijwe. Ibigira ingaruka birumvikana ku muvuduko w'ubukungu no ku iterambere ry'abaturage. Depite Karine Jabo Barthelemy yavuze ko hakenewe kunoza urutonde rw'abasora ku bufatanye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, uturere tukajya dukora igenamigambi rishingiye ku mibare nyayo aho guteganya ko bazinjiza amafaranga ejo ugasanga binjije igice gitoya. Ibyo tudahwema kuvuga buri gihe ingengo itangiye tuvuga yuko amafaranga bazinjiza baba bayahimba mu rwego rwo kwiyemera, kugira ngo berekane nyine ko amafaranga aturuka mu mahanga yagiye agabanuka igice cyayo ngo kigenda kigabanuka. Ariko twagiye buri gihe tuvuga yuko baba babeshya. Mu by'ukuri amafaranga menshi akoreshwa mu gihugu muri haba mu bikorwa mu ngengo y'imari isanzwe, haba mu ngengo y'imari igamije iterambere, ayo mafaranga yose amenshi bikiri aturuka mu mahanga hafi 60%, mu gihe babeshya bo ko hafi iyo 60% ari amafaranga ava imbere mu gihugu. Ntabwo ava imbere mu gihugu, barabeshya. Urumva yuko noneho iyo byabayoboye mu by'ukuri avuga ukuri bati twari dukwiye rwose kureba urutonde rw'abasora ku bufatanye n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, uturere tukajya dukora igenamigambi rishingiye ku mibare nyayo. Aho guteganya ko bazinjiza amafaranga ejo ugasanga binjije igice gitoya. Ibyo ntitwabimye kubivuga mukuru uko kubunza umutima, iyo byabagoye nyine murumva ko bavuga nkatwe bakavugisha ukuri. Ibyo avuga ubundi nibyo. Mu yandi magambo twari dukwiye kubaho uko tureshya kandi tukareka kubeshya. Nibyo ariho avuga mu magambo yandi Depite Karine Jabo Barthelemy. Naho Depite Mukanyabyenda ngo yavuze ko hagenzurwa ko imisoro y'uturere yakirwa n'ikigo Ngari Holdings bikorwa mu mucyo mu gukusanya imisoro y'uturere. Iki kigo nzakigarukaho, ni ikigo nagiye ntuma katoki, ariko nzakigarukaho by'umwihariko. Iki kigo Ngari Holdings ni ikigo muri bya bigo byinshi bigenda bivuka nyine leta y'agatsiko ikabunyuza binyuzamo amafaranga y'imfashanyo amafaranga y'inguzanyo mu byuko ari ibigo by'imihe by'initi miheno imiheno nyine nka yamyobo yifuku cyangwa yisiha imiheno ya FPR na leta y'agatsiko ya Kagame barigishirizamo amafaranga hari ibigo bizwi hari n'ibindi bidasiba kuvuka Yungari Holdings ni ikigo cyasimbuye inzego zibanze mu gusoresha ndetse kikanica n'amategeko nkana nko mu gusoresha nkuko nabivuze mu kanya mu gusoresha amatungo y'abaturage biyororeye ndetse ni n'umusaruro w'ibihingwa bashoye ku isoko ugasanga bibaye ikibazo kinini cyane nkuko twagiye tubona mu masoko anyuranye nk'isoko rya Kamonyi n'isoko rya Musanze aho basoresha bagasoresha n'imbeba ziriya za z'ikizungu bita za sumbirige twagiye tubona ariko ngo muri numvise mu nkuru zishize hari mu mezi abiri ashize bavuga yuko muri mu karere ka Kamonyi ho ngo noneho ngo Yungari Holdings ngo yemeye ko batazajya basoresha abaturage gutya ariko ni ukubera umuntu yibonye kare kose mbisubiremo iki kigo ni ikigo nyine cy'abajura urumva ko umudepite mu Kanyabyenda yasabye ko hagenzurwa ko imisoro y'uturere yakirwa n'ikigo Ngari Holdings bikorwa mu mucyo n'uko ko bidakorwa mu mucyo mu gukusanya imisoro y'uturere agira ati murumva tugeze ku kibazo nyine kinyereza mutungo turaza ndaza kukigaruka ariko mbe nkivuze uwo depute mu Kanyabyenda aragira ati iyo uganiriye n'ubuyobozi bw'uturere hirya no hino wumva bakemanga iriya mikorere yo kwakira amafaranga mu ntoki ugasanga harimo bamwe bashobora kuyiguriza ntabe yagera ku makonti y'uturere bityo buri birimo kudindiza intego turere tuba twarihaye ngo tubashe kwinjiza imisoro n'amahoro kandi bikenewe mu iterambere ry'uturere. Murumva rero bwa bujura rwose bwa leta y'agatsiko bakoresheje ibigo amakoperative mu gucucura abahinzi bagaheruka bahinga ubundi bakagenda amara amasinzi ariko barya ibyo bya Ngari Holdings nabyo mu byerekeye no gukusanya imisoro barakusanya ngo bakayafata mu ntoki bakayajyana ahantu nyine wese urumva hariho ni muri cyama aho ngaho no muri ibindi bisambu bityo uturere tugasigara amara masa. Icyo ni ikibazo rero gikomeye cyane kandi ntawavuga ko icyo kibazo kizashira mu gihe leta y'agatsiko itegeka kuriya ari nako yogeza ngo yaramamaye ku isi hose no muri Afurika ngo mu byerekeye iby'imiyoborere myiza nk'uko mujya mubyumva na Professeur Shaka atanga imibare idafite aho ishingiye kuko mu by'ukuri igihugu cyaroramye. Uwo mudepite yarongeye atanga igitekerezo ko ngo harusha gukoresha ikoranabuhanga mu kwishyura umusoro ndetse ibitabo bakiriramo amafaranga bikarushaho gusuzumwa nibura bitarenze iminsi itanu. Iyo biracyari kuri izo za Ngari Holding n'indi miheno gusa rero aragosorera mu rucaca ibyo byose yabivugwa ngo babyandike ibyo berekane yuko mu Rwanda hari debate ariko babazi neza bya bifi binini ibyo ari byo ntibabivuga ngo hari hakwiye ibyo bizandikwa nyine bijye hirya no hino muri za forum leta international n'ahandi bavuge ko inteko ikora nyine ikora akazi kayo ariko mu by'ukuri ibiriho ikina komedi. Inyandiko yakomeza igira iti biteganyijwe ko guhera mu ntangiriro z'ukwezi gutaha abadepite bazatangira kuganira n'inzego zitandukanye ku buryo ingengo y'imari y'uyu mwaka yakoreshejwe mbere y'uko hatorwa ingengo y'imari y'umwaka utaha ngo ku buryo ingengo y'imari y'uyu mwaka yakoreshejwe ngo mbere y'uko hakoreshwa ingengo mbere y'uko hatorwa ingengo y'imari y'umwaka utaha niko bigenda mu ngengabihe y'ingengo y'imari nk'uko nabivuze nzayigaruka yo ngengabihe igihe cyayo nikigera nzabigereka ubundi muri uku kwezi nyine bagombaga kureba ino raporo niko bimye mu ngengabihe y'ingengo y'imari biteye ukwezi gutaha hazabaho kwemeza ingengo y'imari nshya bikorwe na guverinoma noneho niba guverinoma nimara kubikora ibigeze kuri ku nteko ishinga amategeko babirebe bityo itegeko rizaturwe mu kwezi kuzakurikira uko gatandatu niko bisanzwe bigenda none ingengo y'imari nshya itangire mu kwezi ku itariki za mbere z'ukwezi kwa karindwi niko bizagenda aha rero naho tubategereza tuba rwose ntibitinze ni mu kwezi gutaha muzumva ukuntu babyina basobanya aha sinzi ukuntu mpuye n'inyandiko ntari nateganyije kujyanye n'inyandiko ijyanye nako n'iriya ndirimbo twatangiranyije ya Semuhanuka ya Sankara rwose no ngiye gushimira aha avuga nyine ngo abashoramari uheruka baje ngo bakagenda umuti wamperezayo reka rero dutaruke gatoya mbere yo gukomeza kino kiganiro ku ngengo y'imari nabyo tubivugeho gatoya aho ni ukujya ku ni parenteze rwose ni ukunyura ku mpande gato kuko twari mu ngengo y'imari ibyo nateganyije ko iyi nyandiko ndayibonye nyine numvise nyibonye inyuze mu maso nibutse nyine n'iriya mvugo ya Sankara ariho agira ati abashoramari uheruka baje umuti wamperezayo uteruka baje nyine bavuzigije amafirimbi nyine ngo bashoramari baje benshi cyane ariko ati bakagenda umuti wamperezayo niko iriya ndirimbo uvuga mujye mubyumva aha rero abafite akanya rwose mbabwire aritike yo gusoma yasohotse mu kinyamakuru igihe yasohotse ejo tariki ya 25 mata iragira iti aho Rwanda ntirutahira gusinya amasezerano n'ibindi bihugu mu ntangiriro bagira bati minisiteri y'imari n'igenamigambi COFI yamaze impungenge abadepite bibajije ku masezerano y'ubufatanye mu by'ubucuruzi u Rwanda rugenda rusinyana n'ibindi bihugu bibaza ko hari ubwo ushobora gusanga agirira akamaro abashoramari aho kungukira u Rwanda bijyanye rero iki kibazo uzakigarukaho izo mpungenge z'abadepite zazumvikana kawe n'ubwo MINECOFIN nyine ya minisiteri y'igenamigambi ibeshya izi mpungenge aravuga ati mwasinye buri gihe amasezerano y'ishoramari ariko ntitugire icyo tubona ku mugani wa Sankara muri ya ndirimbo nyine Semuhanuka niko bimera amasezerano iyo bayasinye nyine barasakuza cyane ukagira ngo guterambere ryaje ukagira ngo ibyo bintu byaje ariko mu by'ukuri hari igihe baza bareba isura nyayo y'igihugu abo ngabo basinye amasezerano bakikuramo akabo karenge bakagenda umuti wamereza yo kumugana cyangwa se banahagera tuzabireba nk'ibyo by'amahoteli z'ariya mamarike mwe birirwa basakuza tuzabireba nabyo nimbona akanya ikiganiro ejeje ubundi nzabibagezaho nk'ariya marike za brand ziriya zikomeye wumva za Marriott ziriya za Radisson Blu muri ya hoteli nyine iri ku iruhande rwa Kigali Convention Center biriya bimarike binini na bya Serena n'iki cyose ibyo bimarike cyane cyane ibyo ya Marriott na za Radisson Blu ubu ngubu hari ikibazo gikomeye cyane aho bavuga ngo ba developers ni ukuvuga abubatse ariya mahoteli ngo bayinuba cyane ngo ko ayo mamarike aza mu by'ukuri ntagire icyo abamarira ko nta solution ya win-win ganya bibafitiye bakamara ariko nta kamaro bifitiye abo bita ba developers ni ukuvuga ba promoteur ba mu promoteur immobilier kibazo rero mbe nka mwarimu mbabaze inshuti za radio ihuriro abo ba promoters ba Radisson Blu bande na Kigali Convention na ko ya hoteli nyine ya Kigali Convention Center ni mumbari cyangwa si ya Marriott tuzabigarukaho ni RPF cyangwa si kitwa za Caisse Sociale ikagenda amafaranga ikayamara nyine bikaba bituma nyine n'abantu ubundi bagomba kuba barazigamiye mu zabukuru nyine bahotorwa n'inzara muri izo zabukuru ayo mafaranga rero ntanze urugero rwa Marriott nibutse wenda batakibyibuka cyangwa batigeze babibona yuko nk'iya Marriott nzabigarukaho hari aho bavuga ngo nka 30% niba nibuka neza hafi aho ngaho ngo n'uwitwa Tariseko iyo ibintu byitwa Tariseko ko buri wese azi ibyo ari byo bisobanura Kagame Paul iya Marriott kiriya kizo nabiya byose cyatwaye bagafata n'ibintu bya leta byose bagakuraho nyine kuko byose bya leta bifata nk'ibye iby'abandi nyine no kubyara rubanda ifata nk'ibyoshye yoshye wa mwana maheru wo mu muvugo wa nyakwigendera Rugamba Cyprien kufata ibya rubanda akabyitiranya nibye nkaho yabirazwe na se yo ni umuco nyine wa Kagame Paul nyine yavanye mu ishyamba no kuzunguza iya Mariotte rero nzareba abitwa ngo nabayubatse abayubatse ngo niba nibuka neza ni hafi 30% ngo ni Sekoko no kuba Kagame asigaye abashinwa icyo gihe rwose bakiyubaka narabashatse ndababura usanga nyine ari ya masosiyete aba kuri computer abari amasosiyete nayo Kagame niyo 72 ni Kagame ubwo mu yandi magambo umu developer umu promoter uriho winuba ni Kagame aravuga ati twazanye za Mariotte ariko nta kigenda ziriyungurikira aho buri wese yagombye kumva ko ziyo za Amerika atari zo ziba zubatse mu hoteli iyo hoteli ni yabanyirayo nyina bubayubatse ni uvuga Kagame n'agatsiko mu mafaranga bibye abanyarwanda bibye na za ka sosiyete n'ibiki byose n'amabanki niko biba bigenze kuko ntayo bazanye murabizi n'amafaranga ya mibano yose bakubaka kiriya kizu noneho bakareba bakareba izina rikomeye nka ziriya za Mariotte nyine bati ngwino rwose twubatse hoteli nyine muzageramo namwe mu izina ryanyu rikamamara kandi hano turunguka birumvikana izo za Amerika kuko nyine ziba ziza akazi zirabyemera zitari kumushyiraho za condition zitatuza bati muzasonerwa imisoro bati ndetse tuzabaha ibi n'ibi uwe no kuvuga yuko bamaze kuremba yuko kubera ko iziya we ntabakiriya zigira nk'uko tutahumye kubivuga naziya nini ntabakiriya zigira si no gusa zahombye nini ntabakiriya zigira nk'uko mukunze kubibona ariko tuzahinda tubigarukaho ugasanga rero muri zo hoteli icyo gihe ayo mafaranga yo babuze bagomba kuyashaka hari za garantie baratanze barahaye iyo marike cyangwa se batazitanga izo garanti marike zikigendera nk'uko mwabonye Kempinski yagiye iva muri za Mikoin hariya bakagenda bicekeye ucece ariko burya n'abandi babazi cyatumye bagenda cyanyakuri bisobanuye yuko rero nka ziriya za babahora bashyiraho pression batatse rero bavuze bati rwose ziriya za marike nini ziraza ziki ugasanga bizifitiye inyungu twe nta nyungu ubundi icyo babahamagaye nizo za marike nirutse n'ibikorwa by'ikuzo nyine byo kugira ngo Kagame agaragare nyine ko ahamagara n'abashoramari bakaze nk'izo za marike zikomeye nyine za izo za za Radisson Blu izo za Mariotte biba binavuga yuko hazaza n'abaturiste nyine basanzwe bemerewe mu marike bakajya baza bikazamura turisme hakaba mu rwunguko haba kuri amahoteli gusa rero uko bigenda ni uko byose n'udukeya tuje tugumana n'ayo mu marike bityo rero nk'amafaranga bafashe mu mabanki bikaba nene kwishyura ayo mabanki akagira ibibazo niyo mpamvu hari imwe ya myenda nyine sa amahoteli mato gusa ariho ahombye amabanki nabiriya bihoteli binini byabo bakusekoko na Kagame nyine mu by'ukuri Kagame byitwa ngo nta bashinwa bibereyeho n'amafaranga yacyamo buri gihe n'ibindi byose n'amafaranga mu by'ukuri azahombya amabanki agahomba bya ibigo nka bya ke social cyane byashoje bashoje ku ngufu muri iriya Kigali Convention Center n'ibindi ibyo tuzabigarukaho kari ka parenthese karagaciyemo kuko nari mpuye niyo retique ngo aho Rwanda ntirutahira gusinya amasezerano n'ibindi bihugu ubundi abashoramari bakaza navuze abagenda umuti wa mpereza rwose Sankara bivuga ukuri ariko rero nabaje nk'ariya mamarika aremereye cyane buriya bukungu butameze neza bityo n'ababazanye nyine bavuze amafirimbi menshi cyane n'impanda ubu nibo bariho binuba nk'uko tuzabibona mushobora kubireba mu kinyamakuru The East African si mfite article nzibona ndaza kubabwira uko zitwa mu cyongereza abumva icyongereza muze kwisomera ko n'abatacyumva nzagerageza kubigarukaho nasesengura amasaha yaragiye ndabona dushigaje gusa iminota 20 reka dushabuke sinza ubwo niba niba igice cya kabiri cya kino kiganiro turi bibashe kukigeraho nitutakigeraho nzareba ukuntu twakomeza kino kiganiro ejo kubera ko ni ibintu bikomeye ibi ngibi ingengo y'imari ndagerageza kuyirangiza nayo nintayirangiza neza tuzabikora nk'ejo cyangwa ejo bundi reka rero tusubire turebe twatangiye tureba zimwe mu mpamvu zivugwa n'iyo raporo nyine zituma ibintu bidindira twavuze icyuho mu gukoresha ingengo y'imari abafatanyabikorwa ni ukuvuga bariya batanga imfashanyo n'inguzanyo ngo batinda kohereza amafaranga baba bemeye ibigo bituzuza inshingano zabyo zo koherereza uturere amafaranga twagenewe urutonde rw'abasoreshwa rutanuze n'uriya muheno wa Ngari Holdings ngo iyo Ngari Holdings ikaba idashyirwa amakenga n'abadepite ariko natwe ni uko uretse ko twe tubivuga nyine tubyemera kandi tuzakomeza kubirwanya abadepite bo ni ukugira ngo nyine hazaboneka amanota mu mahanga bavuga ngo bakora akazi kabo kandi mu by'ukuri bakora ibyo babwiwe gusa bakavuga ibyo babwiwe kugira ngo batikura kumva batababubukira imbere reka rero turebe zimwe mu mpamvu zitavugwa n'iyo raporo zitera imishinga y'uturere kudindira ni izihe mpamvu rero zitavuzwe muri raporo zitera iriya mishinga kudindira reka turazireba harimo ubujura nanazivuzeho gatoya ubujura bwa Kagame na leta y'agatsiko natanze uriya rugero rwa Ngari Holdings umuheno wa cyama usoresha n'ibidasoreshwa hari umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi kugeza ku mbeba za kizungu ziriya bita sumbirigi nk'uko twagiye tubibona nubwo twumvise ko hamwe babivanye ariko icyo ni ikibazo nta n'uhamya ko mu by'ukuri byavuye bya nyakuri hari kwa gusesagura zimwe mu mpamvu zitavugwa n'iyo raporo zitera imishinga y'uturere kudinda gusesagura mu by'ukuri iyo Kagame yashatse gufungura ya mirongo ya Rwandair cyangwa se agashaka no kujya kuzirera afata amafaranga yaragenewe ibikorwa ibi n'ibi muri departement cyangwa mu kigo iki n'iki akavuga ati nimuyazane agahita yajyana muri ibyo bindi bidafite akamaro bituma nyine agumana prestige ku mugani wa Mobutu na Zaire noneho rero imishinga ikaba ihagaze ikayidindira cyangwa se ingengo y'imari ikaba igiye kurangira by'ukuri itarenga umutaru gusesagura ikibazo gikomeye hari ugukoreshwa ingengo y'imari ibyo itagenewe ibyo maze kubivuga hari ubukungu muri zimwe nyine bituma iyo ngengo y'imari itaboneka hari ikibazo cy'ubucuruzi nyine butagenda neza bitewe n'ubukene bw'abaguzi ubukungu rero bugeze hari indimuka ni kimwe mu mpamvu bikaba n'ingaruka impamvu nyine ayo mafaranga ataboneka y'ingengo y'imari atinjira mu isanduku ya leta nuko ubukungu bugeze hari indimuka mu nzego zose urwego rw'ubuhinzi urwego rw'amaserivisi urwego rw'inganda bigakubitiraho igabanuka ry'imfashanyo no guta agaciro ibyo nabo babivuze mu by'ukuri no guta agaciro k'ifaranga bihendesha leta mu kwishyura imyenda yo hanze no gutumiza ibintu hanze icyo kibazo rwose kigabanuka ry'agaciro ry'ifaranga aha reka mbabwe yuko nabyo biri mu bituma ingengo y'imari ihungabana kubera yuko nko mu kwishyura inguzanyo natanga urugero rw'inguzanyo bishyura kuva muri 2014 ya nguzanyo y'ibihumbi ya miliyoni 400 z'amayero z'amadolari bishyura hafi miliyoni 28 buri mwaka ubu rero bayaguza inyarwanda byari bikiri nko muri za 500 tuvuge ari 400-500 ubu rero bigeze muri 800 bisobanuye yuko kugura idolari kwa leta kugira ngo nyine ibashe kohereza mu mahanga nyine igura ibihenze bisaba amafaranga menshi y'amanyarwanda bituma rero ikomeza kuzamura imisoro bigatuma nyine ikomeza no gukenesha abaturage. Murumva rero ko icyo kibazo batakisesenguye neza, ariko tuzajya tukigarukaho kenshi. Ni izihe ngaruka z'ingenzi umuntu yavuga zizakurwa n'idindira ry'imishinga mu turere twagiye tubikomozaho? Reka turebe, twongeye tubirebe, twagiye tubikomozaho uko twagiye tuzamuka muri kino kiganiro. Hari nk'umuvuduko w'ubukungu, PIB GDP, umuvuduko w'ubukungu uzakomeza kujya hasi muri ino myaka. Mu by'ukuri ni umuhimbano, tubisubiremo. N'akaya 5.9% bavuga ntako babonye mu mwaka utaha rero, kubera idindira ry'ibikorwa by'iterambere, idindira ry'ingengo y'imari igenewe ibikorwa by'iterambere, bakuvuga yuko umuvuduko uzamanuka none kurushaho. Hari ibindi bikorwa muzabona nako byanatangiye. Hari umukanda, umukanda uzagenda uba ngombwa, noneho bazawukoranya kuwukora. Yego, n'ubundi hari ibikorwa byo kuzirika umukanda na ziya za Made in Rwanda, n'akantu k'agakoryo mu by'ukuri ko kuzirika umukanda. Twagiye tubisobanura ibyo, ukuzirika umukanda no kugerageza kugabanya ibiva hanze, nabyo bigira icyo bidindiza, kuko iyo ubikoze utabiteguye neza nabyo bigira icyo byica. Ibyo bizarushaho kogera rwose, nabyo bigwiza izindi ngaruka, ingaruka zikomeye cyane, kuko iyo haziritse umukanda burya hazamo ibintu bishobora no kuzana imvururu. Hazabaho muri zindi ngaruka za serivisi mbi, ndetse zaranatangiye nko muri serivisi y'ibitaro. Mu bitaro mwarabibonye, mu mafarumasi ni za mituweli ntacyo zigikora mu by'ukuri. Abaganga barigendera, n'abahari barabura. Izo za serivisi mbi rero cyangwa zidahagije ku baturage, mwatayingiro mwatanga mumaze mu minsi mubona nka minisitiri ushinzwe ubuvuzi avuga rwose ngo agataka akatakira n'abandi ngo twakurike rwose, kugira ngo abaganga b'inzobere bagume mu myanya yabo, bityo abaturage babagana babashe kubabona, aho kugira ngo baze bikubite mu bitaro nyine bamwe ariko banasezera. Ibyo byose rero nko muri izo serivisi zijyanye n'ubuvuzi bukorwa n'abaganga b'inzobere ziragwa, birumvikana. Ejo uzumva ngo serivisi zarazamutse, mu gihe bigaragara ko zigwa izo serivisi ni mbi ubu ngubu, kubera nyine ko izo nzobere ziba zagiye ntiziboneke cyangwa se zikanasezera. Byose bihari. Serivisi rero zizaba mbi, zizaba serivisi nako ni mbi, byananatangiye. Ni serivisi mbi, ni serivisi zidahagije ku baturage. Ikererwa ry'imishahara twarivuze ni imwe mu ngaruka. Ikererwa ryo kwishyura ba rwiyemezamirimo ntitwabivuze, ariko buri wese yabyumvise, kuko iyo batishyura ba rwiyemezamirimo niko nabo badindiza ibyo bikorwa by'iterambere, ni nako batishyura n'abakozi nyine bakoresha barimo abo ngabo bo muri ibyo bya VUP. Noneho ugasanga bibaye mu by'ukuri ibibazo bibyaye ibibazo, bityo ugasanga nyine igaruriro riragoye. Kaba ari nayo mpamvu navugaga muri biriya bintu bavuga ngo ibintu byakorwa nkavuga nti byarakererewe, nta cyakorwa, nta ntsinzi. Indi ngaruka y'ahantu nyine hari idindira ry'imishinga mu turere tw'igihugu 30 z'igihugu, hari ubushomeri buriho burakomeye, buzarushaho kwiyongera. Hari ubushomeri rero no kudindira no gukererwa kw'imishahara, haba no gukererwa kw'amaburuse cyangwa se bakananirwa kongera ayo maburuse, bityo urubyiruko rugasonza bikonona cyane ireme ry'uburezi, ikonona uburezi, bityo bikonona ahazaza h'igihugu, ndetse hakazaho na kiriya kibazo cy'uburaya. Kagame yahoze avuga ngo abakobwa b'abanyarwanda ngo basigaye bicuruza nk'imineke, ngo babaye za commodities. Ibyo nzabigarukaho. Icyo kibazo cya traffic, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunze kunenga u Rwanda kuva kera, kuva hambere ahangaha, ubungubu aho gukiru kandi kigiye gukomeza kuzamuka, kuko uko nyine amafaranga agenerwa ibikorwa binyuranye, harimo kuba bakongera ayo mabuse, harimo kuba bayatangira igihe, harimo iyo mishahara y'abarimu, nabuhoze mvuga ntangurugero bari muri kaminuza amaze amezi abiri badahemba, ibyo byose byonona uburezi, bikica ejo hazaza h'igihugu, bikonona ayo maserivisi yose agomba gutangwa, birumvikana, bikanongera n'ubujura. Indi ngaruka bikongera ubujura, subujura gusa bwa Kagame na leta y'agatsiko biya nyine twarebye bya Ngari Holdings uriya muhino wa cyama ubujura buza icyo gihe nyine ibisambuye byinshi biragwira nibiya bya dasu usanga bijya gusenya nk'amazu bakabitema ayo mazu kenshi burya babashenye nk'inzu imwe ku ijana kuko uwo basenya kenshi bayanze gutanga ruswa cyangwa yatanze idahagije bazamusenyera nyine babonye ko nabyo bitangiye kugira ngo gutera ingorane aho nk'umuturage hariya muri hahoze hitwa za cyangugu yatemye umudaso noneho bamufunga bakanamurasa bakabeshya ngo yaragiye gutoroka nyine nk'uko musanzwe mubizi singiye kubitinda ariko izo mvururu nazo zizagenda ziba nyinshi. Imibereho y'abaturage mu gihe abaturage n'abakene nyine baba bagenewe nka biriya bintu nzagaruka biriya byita bya VIP mu by'ukuri bakaba batabasha kubona amafaranga abagenewe ndetse n'ayo mafaranga banayabona ibyo biciro bikaba bigenda bizamuka nyine kubera ubukungu bwifashe nabi harimo izo mpamvu nyine z'ingengo y'imari kuko iyo hatari ingengo y'imari ihagije ubuhinzi buradindira birumvikana buradindira bwamara kudindira bakanirwa kurwanya ibibazo biterwa n'imvura mu gushyiraho nyine nk'ibikorwa remezo bigamije kuhira imyaka cyangwa se kurwanya ibyorezo nka ziriya nzige mu mwabone ziriya za nkongwa aho nyine zimaze gutera nyine zikaba zariyongereye ku bindi bibazo byari bihari nk'ibibazo by'amapfa biriya bintu ntibazabivamo mu gihe nta mafaranga ahagije yo kugura ibikoresho byo kuzirwanya cyangwa se ngo banahe banatanga ubumenyi kubakozi bo kurwanya ibiza nk'ibyo ngibyo byazankongwa kuvuga rero ngo urafata abasirikare nabo bamenyeye kwica abantu gusa n'abapolisi batoreje bose simvuze ko uri ko bameze bambabariye gato ariko harimo abo baba batoje ibintu bibi kubazanayo ngo babe bari bo bajya kurwanya nkongwa baba barabyize he nta ibyo byose bigaragara yuko ikintu cyose kije nk'icyo kibangamiye ubuhinzi kubera nyine uko gukoresha amafaranga nabi bayajyana mu bindi bintu bidafite akamaro mu bifite akamaro nk'ubuhinzi nyine bihagwa bityo habamo n'ibiza bije nk'iryo zuba cyangwa se izo za nkongwa kubirwanya bikagora. Imibereho y'abaturage rero iyo nzara uko kwicuruza k'urubyiruko ubwo bushomeri nyine nabwo butera iyo nzara nyine butera uko kwicuruza ibyo byose ni ingaruka z'ingengo y'imari itagenda neza haba igenewe ibikorwa bisanzwe haba n'igenewe ibikorwa by'iterambere. Mu gihe rero umwaka w'ingengo y'imari 2016-2017 ushigaje amezi abiri gusa ngo urangire murumva yuko ikoreshwa ry'ingengo y'imari rwose ntaho rigeze twarebye ibyo bimenyetso rebero twarebye ikimenyetso rebe cy'ingengo y'imari ubungubu igihe kiragiye nari nateganyije no kurebera namwe hamwe kiriya kibazo cya Bralirwa yahombye bikomeye Bralirwa ni reka mbe mbibabwiye mu magambo makeya Bralirwa yahombye bikomeye ku buryo tugomba kubigarukaho ejo cyangwa ejo nizashaka ukuntu mbibaganirizaho. Igihombo cya Bralirwa ni igihombo giteye inkeke ni igihombo mbere na mbere cyerekana yuko ubukungu bumeze nabi nk'uko twarebye kuri iyo ngengo y'imari nayo ubwayo yerekana ko ubukungu bumeze nabi kandi ko ruzarushaho kumera nabi nk'uko tudahwema kubivuga n'iryo homba rya Bralirwa nabyo tujya tuvuga ukuntu kimwe mu bibitera ntabwo ari amafaranga gusa ntabwo tubonye umwanya wo gushaka ibyo batangaho nk'impamvu zateye iryo homba basubiremo imwe muri za article biravugwa henshi cyane hari nk'iyaritikari nari n'abahitiyemo kuza kuganiraho yasohotse ejo bundi kuri 24 mu kinyamakuru Museke igira iti gutakaza agaciro kw'ifaranga mu byatumye inyungu ya Bralirwa imanukaho 80.3% mu mwaka 2016. Uko kugabanuka kw'inyungu baravuga gutakaza agaciro kw'ifaranga nibyo koko kwere yuko Bralirwa nkuko twari kubibona tukaba tutabonye akanya ko kubibona tukazaba tuzabirira mu kiganiro gitaha. Uko gutakaza agaciro kw'ifaranga twagiye tubivuga ko bigira ingaruka zikomeye cyane kubafashe inguzanyo mu mahanga, kuko inguzanyo irahenda. Niba icyo gihe barafashe umwenda Bralirwa irimo amafaranga nayo ari akaba ka miliyoni 40 z'amadolari yashyize nyine mu bikorwa by'iterambere yo kugira ngo izamure umusaruro, ariko rero muri uko kuzamura umusaruro bisaba yuko ifata amafaranga menshi cyane mu kwishyura umwenda yari yarafashe muri uko kuzamura nyine ibyo bikorwa remezo byo kuzamura umusaruro. Ayo mafaranga mu gihe yafataga tuvuge niba ari nko kuri 500 idolari imwe ari 500 uko idolari hafi 900 800 na mirongo hafi na 40 murumva rero ko ari byikubye hafi kabiri. Bityo rero ayo mafaranga yakura he bisaba kuzamura igiciro cy'ayo mabyeri cy'ibyo binyobwa bidasindisha. Iyo bazamuye igiciro nabyo bikurushaho gukenesha abaturage ndetse bamwe bakabivaho, ugasanga nuko kuzamura ibyo biciro mu by'ukuri ntigutanze umusaruro wari witezwe, ikaba ari nayo mpamvu nyine niyo nyungu yagabanutse. Ni kimwe mu iyo ni impamvu nyamukuru batanze tuzarebera hamwe hari icyo kibazo birumvikana cya Bralirwa cy'ubukungu bw'igihugu n'ifaranga ryacyo kigira ingaruka zikomeye ku kigo ubundi gifata mu iki mu basoreshwa bakomeye cyane bikagira ingaruka birumvikana mu isanduku ya leta, kuko uko nyine bahombye nabo amafaranga yinjira aba makeya nk'uko bizana tuzabireba n'amafaranga nyine n'aba inyungu yaragabanutse ku mugaragaro. Bisobanuye yuko nyine iryo faranga ryageze nyine ryateye agaciro rikaba ryaragize ingaruka kuri iyo nyungu ya Bralirwa rikagira birumvikana ingaruka ku bukungu bwose bw'igihugu by'umwihariko ku mafaranga yinjira mu isanduku ya leta. Ariko icyo kibazo cya Bralirwa yishyura bigoye amafaranga yafashe hanze mu bikorwa binyuranye n'u Rwanda rwabifite na misubiremo nabivuze mpire ku mwenda rwafashe wa miliyoni 400 ariko si wonyine umwenda nawo nzawugarukaho. Bizirasobanura yuko ubu ngubu mu kibazo gikomeye cy'ingengo y'imari harimo no kwishyura amafaranga menshi atarateganyijwe umwenda wo hanze, bityo rero bikadindiza imishinga yindi yose isigaye. Bimwe bavuga ngo bigo bitohereza amafaranga ngo byoheze mu turere, amafaranga menshi baba yafashe nyine kugira ngo babashe kwishyura ayo mafaranga nyine asigaye ahenze y'amahanga kuko batabikoze ziriya za formalite na za banki mondiali zabagwa nabi, byose bigahagarara. Ibyo rero kugerageza kubahiriza izo nshingano z'umwenda uhenze, twagiye tuvuga nyine ko gufata umwenda ari madness ku mugani wa mu Senegal utegeka banki mu Swisse, nzabigarukaho. Iyi madness nyine iragenda yigaragaza ikagenda inigitera mbere mu gihe nyine nk'amafaranga, simvuze ko icyo kibazo cyonyine ni kimwe mu bibazo, mu gihe nk'amafaranga nyine ajya muri ibyo ngibyo twabonye ko harimo nayo kuzirira kwa Kagame, ariko harimo nayo kugura ibyo byose bihenze nayo madolari Kagame azereramo na amadolari ubu ngubu ahenze. Inshuti rero mwarimu duteze amatwi, reka ikiganiro tube tugicumbikiye hano, ntabwo twabashije kuganira neza kuri ingingo ya gatatu yo kuri ikibazo cya Bralirwa. Nzayigarukaho murara haryana na hejo cyangwa ejo bundi mu kiganiro, kuko ngubu rwose ngiye gusubukura ibiganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage kugira ngo abari babikumbuye rwose babibagereho. Ijoro ryiza rero nshuti baragihuriro, mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe.
Se mo anuka, se mo anuka. Agomba kugenda
atararuta
manane
agomba kugenda
abica abanyamakuru
agomba kugenda
abanye politike
agomba kugenda
uramubureho
agomba kugenda
biragatiko ke
agomba kugenda agomba kugenda uriyamwicani uriyamwicani rwabuzisoni ndahindi mana agomba kugenda ndahindi mana agomba kugenda
nimuruza imeza mihigo inkomeza kuri ndi kubita nishema n'isheja ry'abato igisagara cy'ubukombe kidakumwe imbere n'abashakamba ndi ruti bacenye ubutwari ndi ruti rwemera abahinda ndi nyamuhuru abahunga ndi ishongo rikaraga ababisha nk'ikinyera rugamba itagamburwa n'abahisha ndi nyamuco w'abatinya rubuze intore kwidegembya ndi rwogezwa n'ingabo ku rugamba urugamba dutonganye ntirutaha ndi uwamahina adakura umutima intara zagize indahiro ndi indongozi y'urugamba iyo ruvutse ngera imbere aba rugaragara hana ni ingimbi ruririmbwa hana ni yundi njyewe ndihoramo ndi nyamirwa izira gishyika narazarenguka mu rutare biraturagurika ndiswe muri izi ngabo z'intaganzwa uwarobanura ingenzi yambanda ngishongore baririmba uba amakombe y'ibyuma nkamara kurasanga umunsi natamise umweto wanjye iyo ntare zirusha intambwe nizo ntozo zayo bazihinga